tsiku la anakubala, Mother's Day, tsiku la anakubala, Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA, May 10, 1959, tsiku la anakubala.
From Tabernacle is my prayer. I am certainly happy this morning to see the spiritual inclining of this tabernacle.
Kachisi, lili pemphero langa. Ine ndili wokondwa ndithu mawa uno kuona kuima mwa uzimu kwa kachisi uyu.
And how that the sign out there, they're fixing now to build a new church. I think it's needed.
Ndimomwe kuti chizindikiro kunja uko, iwo akonzeka tsopano kumanga chalichi chatsopano. Ine ndikuganiza icho chikufunika.
And see, the, after, if the Lord Jesus tarries after we are gone, they'll have, our children will have to have a place to go to church.
Ndi kuona zotsatira, ngati Ambuye Yesu achedwa, ife tikadzakhala titapita, iwo adzakhala. Anathu adzayenera kukhala ndi malo opitako kutchalichi.
And we want to earnestly contend for the faith that was once delivered unto the saints.
Ndipo ife tikufuna kuti modzipereka kukangamira pa chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera mtima.
Think that's a good thing.
Ganizani, icho ndicho chinthu chabwino.
And as I was just coming in a few moments ago to add with many of the testimonies that's already been given concerning healings of the last few meetings at the tabernacle here.
Ndipo pamene ine ndinali kulowa kumene mphindi zingapo zapitazi kuonjezera ndi maumboni ambiri amene aperekedwa kale okhuza za machiriso a misonkhano ingapo yapitayo kukachisi kuno.
They just constantly pile up of healings, great miraculous healings.
Iwo akungounjikana pamodzi mosalekeza a machiriso, machiriso ozizwisa opambana.
I'd left my wife out just now and children at the door, and there was a sister sitting present now, just so thrilled as she was crying of a great miracle had taken place on her little grandson, way down, I suppose, in Chattanooga.
Ine ndinamusiya mkazi wanga kunja. Sobano pomwepa, ndiana pa khomo, ndipo pamenepo panali mlongo. Wakhala pomwepano tsopano. Kungokomedwa chotero mpaka iye amalira zacho zizwisa chachikulu chomwe chinachitika pa mzukulu wake wang'ono wa mwamuna. Komwe uko, ine ndikulingalira mu Chattanooga.
Mrs. Nash, your little grandson was afflicted with an affliction, and last meeting here, the Lord Jesus, I think, called it out and Amen. Said, thus saith the Lord, that it's gone, and he's going to be well.
Akaza anashi, pano, mzukulu wanu wang'ono wa mwamuna, amasautsika ndi chomusautsa. Ndipo msonkhano wathawo pano, Ambuye Yesu ine ndikuganiza, anachitchula icho ndi kuti, pakuti atero Ambuye, kuti izo zatha. Ndipo iye akhala bwino.
And the little lad is perfectly normal and well, just as well as he can be.
Ndipo kamwanako kali bwino bwino mwa ngwiro ndi bwino kungokhala bwino momwe iye angakhalire.
And it's thrilling to hear those testimonies.
Ndipo zili zokoma kumva maomboni amenewo.
And then a young fella, which is also present, asked a prayer for Mrs. Stotts, it's just undergone an operation.
Ndiyeno nyamata wang'ono, amene alinso pompano, anapempha pemphero kwa akaza Stotts, amene angochitidwa operation kumene.
And their interest, see, if nobody wants us to pray for them while they're, it shows as long as you're trying, people wanting you to pray for them, there's an interest, you see.
Ndipo, chowakondweresa chawo, onani, ngati palibe amene akufuna ife kuti tiwapempherere iwo chifukwa chawo, izo zimaonetsera pokha pamene inu mukuyesera anthu akufuna iwe kuti uwapempherere iwo iwo kukondweretsa inu mukuona.
Sometimes it gets so awful to not awful but so many that you just have to run out somewhere and stick your head away and hide for a little bit to live.
Nthawi zina zimafika poipa kwambiri mpaka osati kuipa koma ochuluka kwambiri kuti iwe umangothawira kunja kwina kwake ndi kukabisa mutu wako kutali ndi kubisala kwakanthawi kang'ono kuti ukhale moyo.
But I'm glad they do that.
Koma ine ndili wokondwa iwo amachita zimenezo.
Don't ever think that I don't like to see them because if there was no one wanting me to pray for them, where would my ministry be?
Musaganizire konse kuti ine sindikonda kuwaona iwo chifukwa ngati iwo ngati pakanakhala palibe wina wofuna kuti ine ndiwapempherere iwo utumiki wanga ukanakhala kuti mwaona.
But sometimes when you say Brother Branham, I don't understand when people calling like that and you'll slip out somewhere.
Koma nthawi zina pamene inu munena mbale Branham ine sindikumvesa pamene anthu akuitana motero ndipo inu muzembera kwina kwake.
I have to do that in order to live, to pray for the people.
Ine ndiyenera kuchita zimenezo kuti ndikhale moyo kuti upempherere wanthu.
It isn't just one place here, it's all over the world, you see.
Inu simukungu, izi sizili kumala amodzi okha kuno, zili konse konse mudziko inu mukuona.
And it's really rough.
Ndipo ndi zovuta ndithu.
And I'm sure that you understand that.
Ndipo ine ndikusimikiza kuti inu mukumvesa zimenezo.
Oh, it's so good to be a Christian.
Oh, ndibwino kwambiri kukhala Mkhristu.
I just don't know what I would do if it wasn't for Christ.
Ine sindikudziwa chomwe ine ndikanamachita ngati sizikanakhala kwa Khristu.
And so and to have the association with Christians that people of like precious faith who believe in God and are trusting Him.
Ndipo kotero ndikukhala oyanjana ndi Akhristu kuti anthu achikhulupiro chofanana chopambana amene amakhulupirira mwa Mulungu ndipo akumudalira Iye.
And believing at some glorious day we'll be over all this battle and have the victory and stand redeemed in His likeness on the other side.
Ndikukhulupirira kuti tsiku lina la ulemerero ife tidzakhala titathana nayo nkhondo yonseyi ndikukhala ndi chigonjeso ndi kuyima owomboledwa mu maonekedwe ake ku dera linalo.
And then I would like to make just a brief announcement that in the coming of the tabernacle and so forth, we're making a renewment of our foundation, especially my part for the campaigns.
Ndiyeno, ine ndikufuna kungopanga cholengeza mwachidule kuti mukubwera kwa kachisi ndi zina zotero ine ife tikupanga kukonzaso kwa maziko athu makamaka gawo langa la kulengeza.
All down along through the meeting since I started in this on the evangelistic side many years ago, instead of forming a foundation to have another group of people, I just used the group that I was acquainted with. And made a foundation that all of my meetings would be carried under the name of the Branham Tabernacle.
Kuchokera konseko kupira mu misonkhano, kuchokera pamene ine ndinayamba mwizi, pambali ya kufalisa uthenga, zaka zambiri zapitazo, malo moyambisa maziko, kukhala ndi gulu lina la wanthu, ine ndinangogwirisa ntchito gulu limene ine ndimadziwana nalo, ndipo ndinapanga maziko kuti misonkhano yanga yonse zizakhoza kuchitidwa mu dzina la Branham Tabernacle.
And that would be used at the Union National Bank in New Albany as where funds could be paid through that it would not be taxable.
Ndipo ilo likhoza kumadza kugwiritsidwa ntchito mu Union National Bank mu New Albany monga kumene ndalama zidzalipidwa kulipidwa kupyolera mwa ilo kuti izo zisamadzakhale ndi msonkho.
If I didn't, all the money that was taken up would be taxable to me if I didn't use the Branham Tabernacle as a foundation.
Ngati ine sindikanatero, ndalama zonse zolandiridwa zikanamalipiritsidwa msonkho kwa ineyo ngati ine ndikanati ndisamagwise ntchito Branham Tabernacle ngati maziko.
Many of you heard me announce that time after time I have to do it. And in order to do that.
Ambira inu mandimvapo ine ndikulengeza zimenezo nthawi ndi nthawi ine ndiyenera kuchita zimenezo ndiku pofuna kuti uchite zimenezo.
And then we're setting up a new foundation now.
Pokenako kinako ife tikukhazikisa maziko atsopano tsopano.
And we'd like as many as knows that I, how many have ever heard me announce that at all generations I have worked through the Branham Tabernacle, just raise up your hands all sure all of you.
Ndipo ife tikanakonda ambiri onse amene akudziwa kuti ine ndiyangati anandimvapo ine ndikulengeza zimenezo kuti mphaso zonse ine ndimagwira ntchito pyoya mu Branham Tabernacle tangokwezani manja anu onse zedi nonse ainu ndi onse.
And when the service is over, if you will, I got a little statement there, so that you, if you'd sign it as you go out.
Ndipo kotero, pamene utumiki utha, ngati inu mufuna, ine ndi cholankhula chachingono pamenepo. Kotero kuti inu, ngati inu mungasainire zimenezo pamene mukutuluka kunja.
Brother Roy Robertson will have it back there.
Mbale Roy Robertson, azakhala nazo izo kumbuyoko.
Of course, we're going to set up another foundation, same thing, just but another foundation at all of our funds and things that's taken up in the meeting, keeping being taxed, will be is placed as usual in the Union National Bank to be operate through the Tabernacle instead of having another foundation.
Chifukwa ife tikhazikitsa maziko ena, chinthu chomwecho chabe, koma maziko ena, kuti ndalama zathu zonse ndi zinthu zimene zatengedwa ku misonkhano, kutetezera kuti zisakhomeredwe msonkho, zidzakhala zayikidwa monga nthawi zonse mu Union National Bank kuti zizigwiritsidwa ntchito kudzera mukachisi malomo okhala maziko ena. Chifukwa awa ndi maziko kale mu dzina la Branham Tabernacle inu mukuona.
And so there's a Branham here, a Branham there, and like this, and different foundations that don't go too good.
Ndipo kotero pali Branham pano, ndi Branham uko, ndipo monga izi, ndi maziko osiyana amene sakuchita bwino kwambiri.
Brother Robertson will take care of that, you that will, as we go out, we appreciate it.
Mbale Robertson, azasamalia zazimenezo, inu amene mudzafune, pamene ife tikutuluka kunja, ife tidzayamikira zimenezo.
Now, this morning, before we enter into the service, I'd like to say, the Lord willing, that I'll try to be back again tonight.
Tsopano, mawa uno, ife tisanalowe mu ulaliki, ine ndikufuna ndinene, ambuya akalola, kuti ine ndiyesera kubwera kachiwiri usiku uno.
I hate to take both meetings from Brother Neville, but he so generously asked me to speak again tonight.
Ine ndikudana ndikutenga misonkhano yonse iwiri kwa mbale Neville. Koma iye wandipempha ine mokoma mtima kuti ndilankhulenso siku uno.
And the Lord willing, I want to speak tonight on an evangelistic subject titled this, Who is this? Who is this?
Ndipo ngati Ambuye alola, ine ndifuna kulankhula usiku uno pamutu wa kufalitsa uthenga wa wotchedwa chotere. Ameneyu ndi ndani, maona? Ameneyu ndi ndani.
And so this morning I was thinking of speaking this morning on a Mother Day subject.
Ndipo kotero mauno ine ndifuna ku ine ndimaganizira za kulankhula mauno pa phunziro la tsiku la anakubala.
And I know that this afternoon and the morning's all been filled with Mother Day program.
Ndipo ine ndikudziwa kuti madzulo ano ndi mawa onse wadzazidwa ndi madongosolo a tsiku la anakubala.
So I thought I would kind of combine something because we want to pray for the sick immediately after this service is over. And as usual.
Kotero ine ndinaganiza ine ndikhala ngati kuphatikiza china chake. Chifukwa ife tikufuna tipempherere odwala ukangotha ulaliki uwu ndipo monga mwachizolowezi.
We believe that God is a healer, and He heals the sick and the afflicted.
Ife tukukhulupirira kuti Mulungu ali mchirisi, ndipo Iye amachiza odwala ndi ovutika.
And I know He does that.
Ndipo ine ndikudziwa Iye amachita zimenezo.
And it's beyond any any doubts that, because there's too many testimonies piled up, but we know that.
Ndipo ndizopitirira kali konse, kukaikira kuli konse, kuti chifukwa pali maumboni ambiri aunjizikana, kuti ife tidziwe zimenezo.
Yesterday I was looking in a sack that Brother Gene and Leo just kept of testimonies that they picked up.
Dzulo ine ndimayangana mutumba lomwe mbale Gene ndi Leo amangolisunga la maumboni amene iwo anawatenga.
And it was a great sack full of outstanding, miraculous healings that the Lord has did for the people.
Ndipo linali tumba lalikulu lapadera, majiriso ozizwisa amene ambuye awachitira wanthu.
Now I thought, if that would be so, what if we kept account of all that was taking place?
Ndipo ine ndinaganiza ngatizo zinga kale motero, bwanji ngati ife titasunga chiwerengero cha zonse zimene zachitika.
I guess in Puerto Rico and Jamaica alone would have run 10,000 or better outstanding testimonies of healings of the Lord that he did.
Ine ndinaganiza mu Puerto Rico ndi Jamaica mokha chinga tamangire zikwi kumi kapena kuposapo maumboni apadera amachiriswa ambuye omwe iye anachita.
Now before we open the book, let's speak to the author.
So pano ife tisanatsegule buku, tiyeni tilangule kwa mlembi.
Lord, we are so grateful to you that it's when we bow our heads, we just stammer for words to say.
Ambuye, ife ndife oyamikira kwa inu, kuti ziri, pamene ife tiwela misa mitu yatu, ife timango chita chibwibwi ndi mawo titinene.
For I do not believe that it lays in the human lips to express the feelings of the heart of a man or a woman, boy or girl that's ever been in contact with thee.
Pakuti ine sindimakhulupirira kuti zimakhala mu milomo ya umunthu kuti aonetsere zokhuza za mu mtima wa mwamuna kapena mkazi, nyamata kapena msungwana amene anakhuzanapo ndi inu.
To express our adorations of how we adore you and what you mean to us.
Kuti tionetsere kukukondani kwathu za momwe ife tikukondelani inu ndi chimene inu mutanthauza kwa ife.
It separated us from sin and it separated us from the world.
Izi zatipatula ife kutchimo ndipo zinatipatula ife kuza mdziko.
And it gives us something that's eternal and blessed.
Ndipo izi zikutipasa ife china chake chimene chili chamuyaya ndi chodalitsa.
And we could not find words sufficiently.
Ndipo ife sitikanapeza mawu okwanira.
As it was once said by a noble man a few weeks ago, that he could speak fluently in about 9 different languages, holding his position with the advisor to our lovely President Dwight Eisenhower.
Monga zinalanguliridwapo ndi mwamuna wolemekezeka masabata angapo apitawo, kuti iye amakhoza kulangula mosalakwisa mu zilangulo zisanu ndi zinayi zosiyana, kugwirisa malo ake ndi mlangizi kwa President wathu wokondedwa Dwight Eisenhower.
And although able to speak 9 languages fluently,
ndipo ngakhale anali wokhoza kulangula zilangulo zisanu ndi zinayi mosalakwisa,
he said when he received the Holy Spirit, he tried every 9 and there was no words that he could find. Nothing he could express, and so you gave him a new language to express and to thank you with.
Iye anati pamene iye analandira mzimu woyera, iye anayesa zonse zisanu ndi zinayi. Ndipo pamene alibe mawu amene iye akanakhoza kuwapeza, palibe chimene iye akanakhoza kufotokozera, pakuti kotero inu munamupasa iye chilankhulo chatsopano kuti afotokozere ndi kukuthokozerani inu nacho.
And we feel that way too, Lord, that when life is over, Maybe we'll talk all together in a different language so we can express what we think about you.
Ndipo ife tikukhuzidwa mwanjira yomweyo nafenso ambuye kuti pamene moyo utha kuti mwina mwake ife tidzalangula tonse palimozi muchilankhulo chosiyana. Kodele ife tikhoza kufotokoza chimene ife tikuganiza za inu.
Now we would ask, Lord, that you would bless this tabernacle. Its pastor, its trustees, its deacons, all of its associates, the people who visit here, come in and out the doors.
Tsopano ife tikufuna kufunsa ambuye kuti inu mukhoze kudalisa kachisi uyu mbusa wake, matrustee ake, madikoni ake, onse ochitira nawo palimozi, anthu amene amadzacheza kuno kulowa ndi kutuluka pa makomowa.
May it be found always as dedicated a haven of rest. Where the weary can come in of its doors and find rest and peace to their soul.
Azipezeka nthawi zonse odzipereka malo ampumulo kumene wofoka akhoza kudza ku makomo ake napeza mpumulo ndi mtendere kwa moyo wawo.
And that the sick might come in the door and go out well because of the ever-living presence of the Almighty God who dwells under its roof.
Ndi kuti odwala akhoza kulowa mkhomo natuluka ali abwino chifukwa chakukhalapo kosalekeza kwa Mulungu wa mphamvu zonse amene amakhala pansi pa denga lakeli.
We would ask, Lord, that in this coming program of us being a farm now, that you would meet with the board and meet with all.
Ife tikufuna kufunsa ambuye kuti mudongosolo likudzali la limene likukonzedwa sopano kuti inu mukhoza kukumana ndi gulu loyang'anira ndi kukumana ndi wonse.
And if it so pleases you that there would be a continual commemoration of the prayer that was prayed in this old pond and a weed patch one day.
Ndipo ngati zikukondweretsani inu kuti pakhoze kukhala kupitirira kwa chikumbuso cha pemphero limene linapempheredwa mu dziwe la kaleri ndi kamalo kazomera tsiku limozi.
That now it's become a lighthouse, a haven of rest for the weary because of the answer of that prayer.
Kuti tsopano lasandulika nyumba yakuunika malo ampumulo kwa ofoka chifukwa cha yankho la pemphero lija.
Now forgive us of anything that we have did or said or thought that was contrary to your great will. And remember, Lord, it did not come from our hearts.
Sopano mutikhulukire ife pa chilichonse chimene ife tachichita kapena kulankhula kapena kulingalira chimene chinali chosiyana ndi chifuniro chanu chopambana. Ndipo kumbukirani ambuye icho sichinachokere mu mitima yathu.
We only might have expressed it in our action or in our lips, but quickly thou did hear us when we seen we were wrong, we were willing to confess it.
Ife mwina tikhoza kungofotokoza icho mu machitidwe athu kapena mwa milomo yathu koma mofulumira inu munatimva ife pamene ife tinaona kuti tinalakwitsa ife tinali ololera kuzira pa izo.
And we do not want to hold in our heart iniquity, then we know that God will not answer our prayers, but constantly confessing our errors.
Ndipo ife sitikufuna kuzisunga mu mitima yathu kusaweluzika ndipo ife tikudziwa kuti Mulungu sadzayankha mapemphero athu koma nthawi zonse kuvomereza zolakwisa zathu.
And we ask, Lord, that you would bless this morning all across the nation as it's celebrating this Memorial Day of Mother's Day.
Ndipo ife tikufuna kupempha ambuye kuti inu mudalise mmawa uno konsekonse dziko lino pamene likukondwerera tsiku ili la chikumbuso cha tsiku la anakubala.
But may this not just be a Mother's Day. May every day be so.
Kuti ichi chisango kala tsiku la anakubala. Tsiku lililonse lizikhala chotero.
God grant this morning that mothers, women, who are wandered away from God, that they will come to themselves this morning and will recognize that what the word mother means, one who has begotten.
Mulungu perekani mawauno, kuti amai akazi amene asojelela kutali ndi Mulungu, kuti wadziwe chomwe ali mawauno, ndipo adzazindikire kuti mawu oti mai amarandhauza iye amene waberekapo.
May she realize that the offsprings from her union with her husband has been sacred little gems that God has placed under her care.
Azindikire iye kuti obadwawo kuchokera muchilumikizano chake ndi mwamuna wake chakhala timiyala tating'ono topatulika timene Mulungu watiyikiza pansi pa chisamaliro chake.
Then God will hold her responsible for the rearing of those children.
Ndiye Mulungu adzamwerengera iye udindo wolela wana amenewo.
And as the scripture says that the good woman and the mother, what she is, that her children will call her blessed.
Ndipo monga malemba nena kuti mkazi wabwino ndi mayi chimene iye ali kuti wana ake adzamutcha iye wodala.
Oh Lord, when we see this day when they get so far away from the scriptures and act as almost as beasts.
Oh Ambuye, pamene ife tikuona tsiku ili, pamene iwo akupita kutali ndi malemba, ndi kumachita ngati pafupifupi zirombo.
We pray God that you give us an old-fashioned revival that'll call them back to the place where they should be.
Ife tikupemphera Mulungu kuti inu mutipase ife chisimuso china chake chimene chingawaitanile iwo kubwelera kumalo amene iwo ayenera kukhala.
Lord, we would not by no means forget to thank you for real mothers. For we know that we have such living today. Real, genuine mothers.
Ambuye, ife stingate mwanjira iliyonse kuiwala kukuthokozani inu chifukwa cha amayi weniweni. Pakuti ife tikudziwa kuti ife tili nawo otero ali moyo lero. Eniweni amayi woona.
God bless them.
Mulungu adaliseni iwo.
They are great treasures to us, and we pray that you will continue to be with them, Lord, and may they live happy and see the fruit of their womb serving God.
Iyo alichuma chopambana kwa ife, ndipo ife tikupemphera kuti inu mupitirira kukhala nawo Ambuye. Ndipo iwo akhale moyo wokondwa ndi kuona chipaso cha mimba yawo chikutumikira Mulungu.
And we pray God that those who wear the white rose this morning or the white flower to say that their mother has passed beyond this scene of action today.
Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti iwo amene avala rozi loyela mmawa uno kapena duwa loyela kunena kuti mayi wawo wapita kuseli kwa zochitika zalero izi.
May Lord God, they rest in peace and their labors follow them. Grant it, Lord.
Aloleni Ambuye Mulungu. Iwo apumule muntendere ndipo ntchito zawo ziwatsate iwo. Perekanichi Ambuye.
Now take thy word, Lord, and speak to the people and give them comfort. For that is why we have gathered here, to feel your presence, hear your word, and be blessed.
Tsopano tengani mawu anu Ambuye, ndipo langulani kwa wanthu ndi kuwapasa iwo chitonthozo, pakuti icho ndiye chifukwa chake ife tasonkhanira pano, kuti timverele kukhalapo kwanu, kumva mawu anu ndi kukhala odalitsidwa.
And leave here to be better men and women, boys and girls than we were when we entered.
Ndikuchoka pano kukakhala amuna ndi akazi abwino, anyamata ndi asungwana, koposa momwe ife tinalili pamene ife timalowa.
We ask this in the name of Jesus, God's Son. Amen.
Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, mwana wa Mulungu. Amen.
I love the reading of his blessed word.
Ine ndimakonda kuwerenga kwa mawu ake odalitsidwa.
So now we shall turn this morning in the book of 1 Corinthians and read for a portion of the 15th chapter, beginning with the first verse.
Kuwerenga sopano ife titembenuza mawu uno mu buku la Akorinto oyamba, ndikuwerenga mwa gawo la mutu 15 kuyambira ndime ya 1.
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received and wherein you stand.
Kuwonjezera abale, ine ndikuwonetsera kwa inu uthenga umene ine ndinalalikira kwa inu, umenenso inu mwaulandira, ndi omwe inu mwayima mwayiwowo.
By which also you are saved, if you keep in memory that I preached unto you, unless you have believed in vain.
Umenenso inu mukupulumusidwa nawo, ngati inu musunga muchikumbu mtima, kuti ine ndinawulalikira kwa inu, pokha ngati inu mwakhulupirira mwachabe.
For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures.
Pakuti ine ndinapereka kwa inu poyamba pa zonse zomwe inenso ndinalandira, momwe Kristu anafera machimo athu monga mwamalemba.
And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures.
Ndikuti iye anayikidwa mmanda, ndikuti iye anaukanso tsiku lachitatu monga mwa malemba.
You might say, Brother Branham, that's rather an unusual text for a Mother's Day message.
Inu mukhoza kunena, Mbale Branham, iyo ndi ndime yosazowelereka kani kwa uthenga wa tsiku la anakubala.
Well, that's true. But you know, God's unusual. And he does things in an unusual way.
Chabwino, izo ndizoona. Koma inu mukudziwa, Mulungu ali osazowelereka. Ndipo iye amachita zinthu mwanjira yosazowelereka.
And I think the thoughts of mother.
Ndipo ine ndikuganiza malingaliro a mai.
And I have one this morning by the grace of God still here on earth with us.
Ndipo ine ndinaye mmodzi mauno mwachisomo cha Mulungu amene alipobe pansi pano ndi ife.
And I'm grateful for mother.
Ndipo ine ndili woyamika chifukwa cha mayi.
But being that we were to have also a healing service and not knowing that I would be back again tonight, but I thought maybe that we could paint a different type of a picture.
Koma pokhala kuti ife tinayenera kukhala nawo aponso ulaliki wa machiriso, ndipo mosazindikira kuti ine ndibweranso sikuno, koma ine ndinaganiza kuti mwina ife tijambule chithunzi cha mtundu wina.
Mother is so great. You know, the first one that receives you is this life is your mother.
Mai ali wopambana kwambiri, inu mukudziwa. Woyamba amene amakulandirani inu mumoyo uno ndi mayi wanu.
No one can touch you because you're conceived. And she bears you under her heart.
Palibe wina anga kugwire ninu. Chifukwa inu muli mimba. Ndipo iye ama kunyamula ninu pansi pantima wake.
And she is the first to know you and the first to in this life to hold you.
Ndipo iye ali woyamba kukudziwa ninu. Ndipo woyamba ku mumoyo uno kukunyamula ninu.
Then when you're born, she is one of the first hands that touch you and wipes back the tears out of your eyes.
Ndiye pamene inu mabadwa, iye ali mmodzi wa manja woyamba amene amakugwira ninu ndi kupukuta misonzi mmaso anu.
She's the first one to pat you and to love you and to coo over you in this life is your mother.
Iye ndi woyamba kukusisita ninu ndi kukukonda ninu ndi kukufungatira ninu mumoyo uno. Ndiye mayi wanu.
Now I think that there is not enough honor that we could give to a mother.
Tsopano ine ndikuganiza kuti palibe kulemekeza kokwanira kumene tikanakhoza kupereka kwa mayi.
Mother is first with the child and she's a great responsibility of what that child will be based upon the way that mother starts that child. On the path that it must travel.
Mai ali woyamba kukhala ndi mwana, ndipo iye ali udindo wa ukulu wa chomwe mwanayo adzakhale. Maziko wake adzakhala momwe mai wayambira naye mwana ameneyo, panjira imene iye adzayendapo.
Mother has the responsibility from God to place that child on the right road.
Mai ali ndi udindo kuchokera kwa Mulungu kumuyika mwana ameneyo pa njira yoyenera.
I think that's why mothers have a special little touch.
Ndipo ine ndikuganiza ndicho chifukwa chake anakubala ali ndi kagwiridwe kakang'ono kapadera.
I know the boy in this city, I think his mother's present now.
Ine ndikudziwa za mnyamata muzinda uno. Ine ndikuganiza mai wake alipano tsopano.
He's almost my age.
Iye ndiwa pafupifupi msingu wangawu.
But I don't say this to hurt the mother because that she has enough hurts as all mothers.
Koma ine sindikunena izi kuti ndipwereke maiwo. Chifukwa choti iwo ali ndi zopwereka zokwanira. Monga anakubala wonse.
But the boy drinks and he drinks heavy.
Koma mnyamatayo amamwa. Ndipo iye amamwa kwambiri.
And when he gets real drunk, he'll come home and jump in the bed with his mother and put his arms around her.
Ndipo pamene iye aledzera kwenikweni, iye amabwera ku nyumba ndi kudumbira mu bedi ndi mayi yake nayika manja ake mowakumbatira iwo.
And he's got grandchildren.
Ndipo iye ali ndi zidzukulu.
But there's something about just the pat of a mother that seems to take a different place than anything else can touch. That is, in this life, humanly speaking.
Koma pali china chake pakusisita kwa mai, kumene kukuoneka kukutenga, malo osiana oposa chimene chiri chomse chomwe chinga gwire umondi mumoyo uno kunena mwa umuntu.
You know, a man like Moses, if I could credit anything to his character, it was because he had a God-sent mother.
Inu mukudziwa mwamuna monga Mose. Iye ngati ine ndikanakhoza kuyamikira chilichonse kwa khalidwe lake chinali chifukwa iye anali ndi mayi wotumidwa ndi Mulungu.
You know, it was she that had prayed Jezebel and longed for this baby.
Inu mukudziwa anali amene anapemphera Yokebedi. Ndipo iye anali atamuyembekezera mwana ameneyu.
And when he was born, she was the one who cooed him and cuddled him and built the ark and placed him in the bulrushes when her poor heart breaking.
Ndipo pamene iye anabadwa, iye anali yemwe ankamufungatira mwanayo. Ndikumuyangata iye, ndikumumangira likasa, namuyika iye mkati mwa mjeza. Pamenepo mtima wake wosauka ukusweka.
Her only little baby, and it was the most outstanding little chump that was in all the world.
Kamwana kake kokhako, ndipo iko kanali, kamwana kooneka bwino kwambiri kamene kanalipo mu dziko lonse.
And how a mother likes any baby.
Ndipo momwe mayi amakondera mwana aliyense.
But to see this special little fella.
Koma kukaona kamwana kapadera aka.
And then in her heart she knew that he was born for a purpose. And then to take him and place him into the very den of crocodiles, out into the river.
Ndiyeno muntima wake, iye anadziwa kuti iye anabadwira cholinga. Ndipo kenako kumutenga iye, ndikukamuyika iye muchisa chomwe changona, uko munsinje.
By faith she did that knowing that God was able to take care of him.
Mwachikhulupiriro iye anachita zimenezo podziwa kuti Mulungu anali wokhoza kumusamalira iye.
And summarize the love of a mother and the action of the character of her faith.
Ndiko kukamba mwachidule zachikondi cha mayi ndi kachitidwe kakhalidwe la chikhulupiriro chake.
For faith does not place itself upon the shifting sands of what it can see.
Pakuti chikhulupiriro sichimadzika chokha pa michenga yosundika ya chimene icho chingapenye.
Faith rests solemnly upon the unmovable rock of God's eternal word.
Chikhulupiriro chimapuma mokhazikika pa thanthwe losasundika la mawu amuyaya a Mulungu.
For by faith, says the scripture, she did this.
Pakuti mwachikhulupiriro atero malemba, iye anachita zimenezi.
And faith can take its stand on the rock that the waves are beating the foundations out and look straight into the face of death. And know that it'll be just in a little bit.
Ndipo chikhulupiriro chikhoza kutenga kuima kwake pa thanthwe limene mafunde akumenya maziko ake ndi kuyangana molunjika mu nkhope ya imfa ndi kudziwa kuti zidzakhala mwakanthawi kochepa chabe.
But faith can look across the sea to him that said, I am the resurrection and life. Fail to even hear the waves of dashing.
Koma chikhulupiriro chikhoza kuyangana pa tsidya la nyanja kwa iye amene anati ine ndine chiukitsiro ndi moyo ndikulephera ngakhale kumva mafunde akudumba.
That's the kind of faith that Moses' mother had.
Uwo ndiwo mtundu wa chikhulupiriro chimene mayi a Mose anali nacho.
She taught him and she reared him in the palace of Pharaoh, teaching him that he was born for a purpose, that Jehovah had answered her prayer.
Iwo anamupunzisa iye, ndipo iwo anamulela iye mnyumba ya chifumu ya Farao, kumupunzisa iye kuti iye anabadwira cholinga, kuti Yehova anayankha pemphero lawo.
And he could not have had a better teacher.
Ndipo iwo iye saka nakhoza kukhala ndi mphunzisi wina woposa.
That's what helped mold the character that Moses was.
Icho ndi chimene chinathandiza kuwumba khalidwe lomwe Mose anali.
I believe it was Abraham Lincoln who once made a statement like this.
Ine ndikukhulupirira anali Abraham Lincoln amene kamodzi analankhula chotere.
Now I'm neither Democrat or Republican. I'm a Christian.
Tsopano ine sindine Democrat kapena Republican. Ine chabe, ine ndine mKristu.
For I think one side could not say anything against the other side. It's all corruption.
Pakuti ine ndikuganiza mbali imozi sikanakhoza kunena chilichonse motsutsana ndi mbali ina. Zose ndi zosokonezeka.
But Abraham Lincoln, to my thoughts, was one of the greatest presidents that this United States ever had, including Washington and so forth.
Koma Abraham Lincoln mwakuganiza kwanga anali mmodzi wa ndipo anali mmodzi wa atsogoleri wopambana amene United States anakhala nawo kuphatikizapo Washington ndiye na otero.
For Abraham Lincoln had a bad start.
Pakuti Abraham Lincoln anali ndi kuyamba koyipa.
He was poor.
Iye anali wosauka.
He had no background as far as education or some great something, or money, or something that could have helped him like Washington did.
Iye analibe maziko, pokamba zamapunziro, kapena china chake chachikulu, kapena ndalama, kapena china chake chomwe chikanakhoza kumuthandiza iye, monga Washington anachitira.
Washington was a college graduate, and he was a smart man. A great man to begin with.
Washington anali wotsiriza mapunziro ku college. Ndipo iye amadziwa, iye anali mwamuna wanzeru, mwamuna wopambana poyamba pomwe.
But Lincoln was raised in a little log cabin under the great grounds of Kentucky. And with no floor in the little old cabin which sets as a memorial here at Louisville now.
Koma Lincoln analeledwa mukanyumba kamatabwa, munthaka zopambana za Kentucky, ndipo mopanda ulemelero, mukanyumba kamatabwa kachikale kamene kali monga chikumbuso kuno, ku Louisville sopano.
But being the great man that he was and had to learn to write upon the ground that he plowed to plant the corn.
Koma pokhala mwamuna wopambana yemwe iye anali, ndipo anachita kuphunzira kulemba pa nthaka yomwe iye ankalimapo kuti adzale chimanga.
But I might pass this on to the young people.
Koma ine mwina ndingapereke ichi kwa anthu ang'ono.
Do you know Abraham Lincoln never owned a book in his life until he was after 21 years old, but the Bible and the Fox Book of the Martyrs.
Kodi inu mukudziwa Abraham Lincoln sana kale nalo buku mu moyo wake kufikira iye adatha zaka 20 ndi chimodzi kupatula Bible ndi buku la anthu ofera choonadi la Fox.
See, what you read molds the character that you are.
Onani chimene inu muwerenga chimawumba khalidwe lomwe inu muli.
No wonder we got a bunch of neurotics today.
Ndi zosadabwisa ife tili ndi gulu la osokonezeka lero.
Little old fiction magazines and vulgar and nonsense is placed upon our newsstands.
Timagazini tangani zopeka ndi tauve ndi tamkutu taikidwa pa malo ogulisira zowerenga.
He owned the Bible and the Fox Book of the Martyrs. Look what it made him.
Iye anali ndi Bible, ndi buku la ofera choonadi la Fox. Yang'anani chomwe icho chinamupanga iye.
But in the face of all that, one day he made a statement like this.
Koma pamaso pa zonsezo, tsiku lina iye analankhula chotere.
He said, if there could be any good thing found in me, it's because of a godly mother.
Amen.
law.
Iye anati ngati pakana kala chinthu china chabwino chopezeka mwa iye ndi chifukwa cha mayi wa umulungu amene anamulera iye kuti atumikire Ambuye.
You see, a child listens to its mother. Some little touch about that mother that a child will listen to.
Inu mukuona mwana amamvera kwa mayi wake. Kagwiride kena kamene alinako maiyo. Kamene mwana anga kamvere.
When it's hurt, it'll go to the mother for consolation before it'll go to the father.
Pamene mwanayo wapwereka, iye amapita kwa mayi kukatonthozedwa asanafike kwa bambo.
Because she was first with it, you know.
Chifukwa iwa anali woyamba naye. Inu mukudziwa.
And there's some gift that God gives a mother to be that way. I mean a real mother.
Ndipo pali mphaso zina zimene Mulungu amazipereka kwa mayi kuti zikhale motero. Ine ndikutandauza mayi weni weni.
I believe that mothers are honorable and godly.
Sopana ine ndikukhulupirira kuti amayi ali olemekezeka ndi ya umulungu.
But I believe such as mother days like this is a racket. Make a lot of money out of flowers and things.
Koma ine ndikukhulupirira monga tsikulana kubala monga ili ndikwekwe kupanga ndalama zambiri pogulisa maluwa ndi zina.
But Mother's Day should be every day.
Koma tsikulana kubala liyenera kukhala tsiku lililonse.
Not to send her a bunch of flowers on Mother's Day, but to love her and care for her 365 days and nights through the year.
Osati kuwatumizira iwo mulu wa maluwa pa tsiku lana kubala, koma kuwakonda iwo ndi kuwasamalira iwo masiku 350 ndi mbamuzi sanu ndi usiku mu chaka chonse.
But of course the commercial world has a great hold in things like this. It depreciates mother.
Koma indedi, malonda a dziko agwira kwambiri mu zinthu monga izi. Ndipo izo zimamufifuisa mayi.
Oh well, last Mother's Day I sent her a bunch of flowers.
Oh chabwino, tsiku lana kubala lapitali ine ndinawatumizira iwo mulu wa maluwa.
She'd appreciate a whole lot more just sit down and talk to her just a little bit. Write her a line. Pat her on the shoulder, kiss her on the cheek, tell her you love her.
Iwo akhoza kuyamikira kuchulukirapo ndithu. Mukanango kala pansi ndi kulangula nawo pang'ono pokha, kuwalembera iwo kalata, kuwasista iwo pa phewa, kuwamsomsona iwo pa tsaya, kuwauza iwo kuti inu mumawakonda iwo.
It'll go a lot farther than all the flowers that you could buy from the florist.
Zingafike patali koposa maluwa onse amene inu mukanakhoza kugula kuchokera kogulisa maluwa.
That's true.
Izo nzona.
I believe it was in the Ten Commandments, the late Cecil DeMille, that wrote and put on the screen one of the masterpieces of the movie world.
Ine ndikukhulupira izi zinali mu malamulo khumi, malemu Cecil DeMille, amene analemba ndi kuyika pa kanema imozi mwa mbambande za dziko la kanema.
And before it was put on the scene or let out, Cecil DeMille called Old Robertson, Demas Zachary, a bunch of the full gospel ministers and took them into his own studios and showed the 4 hours of the Ten Commandments and asked them their opinion of it.
Ndipo iyo isanayikidwe poyera kapena kutulusidwa Cecil DeMille. Anaita na Oral Roberts ndi Demos Shakarian ndi gulu la azitumika full gospel. Anaatengera iwo kuonetsera kwake nawaonetsa maola anayi amalamulo khumi ndipo anawafunsa iwo maganizo awo pa iyo.
God rest his gallant soul.
Mulungu apumise moyo wake wodzipereka.
I when I seen this, was looking at it, an old remark always stuck to me.
Ndipo pamene ine ndinaiona iyo, ndinali kuyangana pa iyo, ndipo kandemanga kanakanilira mwa ine nthawi zonse.
If many of you did see it, it was when the daughter of Pharaoh, after Moses had found out that he was a Hebrew, he had decided to go dwell with his people.
Ngarambira ino amene munaiona iyo. Panali pamene mwana wankazi wa Farao Mose anazindikira kuti iye anali Myuda. Ndipo iye anasankha kupita kumakakhala ndi anthu ake.
And there sat his once beautiful mother, faded out with her gray hair and her wrinkled face, sitting in an old armchair, typical mother.
Ndipo apo panakhala yemwe anali mayi wake wokongola, arafuifwa, ali ndi tsisi lake la imvi ndi nkhope yake ya makwinya, anakhala mu mpando wakale, mayi weni weni.
And the Pharaoh's daughter came in, and he said, "Whose son am I anyhow?"
Ndipo mwana wankazi wa Farao analowamo, ndipo iye anati, "Ndine mwana wa yani muli monse?"
And when it was brought to light that Josephel was his real mother,
ndipo pamene zinabweretsedwa poyera kuti Yokobedi anali mayi wake weni weni,
the daughter of Pharaoh with her paint and so forth and all fixed up, she said, "But look, he may be your son." But she said, "I've given him wealth and splendor. You could have given him nothing but the slime pits."
Mwana wankazi wa Farao ndi penti yake ndi zina zotero, ndipo zonse zitakonzedwa iye anati, "Koma tayang'anani, iye mwina ndi mwana wanu." Koma iye anati, "Ine ndinamupasa iye chuma ndi ulemerero. Inu simukanakhoza kumupasa iye kalikonse, koma mayenje amatope."
But the aged gray-headed mother said, "But I give him life."
Koma mayi wokalamba wa tsitsi la imvi anati, "Koma ine ndinamupasa iye moyo."
That makes the difference.
Izo zikupangisa kusiyana.
I gave him life.
Ine ndinamupatsa iye moyo.
God gave him eternal life.
Mulungu anamupatsa iye moyo wa muyaya.
How true, mother.
Zona chotani mai.
Sometimes people say to me, mostly always in my campaign, "I'm constantly preaching up on the resurrection."
Na izina ndamanena kwa ine, makamaka kawiri kawiri mu misonkhano yanga, ine mowirikiza kulalikira za chiukitsiro.
And I read a text this morning, of 15th chapter and the 4th verse of 1 Corinthians on the resurrection.
Ndipo ine ndinawerenga kachigawo mauno, mutu wa 15 ndi ndime 4 ya Korinto yamba pa chiukitsiro.
But you see, the way they place mother today is a pot of flowers sitting by an old lady who's old and can't get up maybe, and feeble and gray-headed and wrinkled and sitting in an armchair.
Koma inu mukuona momwe iwo amamuyikira mayi lero, ndiwo mphika wa maluwa udakhala pafupi ndi mayi wokalamba, amene ali wokalamba ndipo sangathe kudzuka, mwina ndiwofoka, ndiwamutu wa imvi ndi makwinya, ndipo adakhala pa mpando wa ndalema.
That's true enough.
Izo nzona mokwana.
But I want to take my theme and paint you another picture of what mother is.
Koma ine ndifuna kutenga mfundo yanga ndikujambulirani inu chithunzi china cha chomwe mayi ali.
Someone said you preach too much on the resurrection.
Wina waka anati inu mumalalikira kwambiri za chiukitsiro.
Most every message has got something about the resurrection.
Kwambiri uthenga uliwonse uli ndi china chake cha za chiukitsiro.
Why, sure, it's the cardinal resting place of the gospel.
Bwanji ndithu ndi ujeni ndi malo opumira ofunika authenga.
No matter what he did, if he did not rise again from the dead, then all of it was in vain.
Ngakhale iye anachita chiyani, ngati iye sanaukenso kwa akufa, ndiye zonse izo zinali zopanda pake.
It to me proves that he was God.
Izo kwa ine zikusimikizira kuti iye anali Mulungu.
Proves every claim he made. The resurrection.
Zikutsimikizira chilichonse iye anadzinenera. Chukitsiro.
And it also is a place of the resting of the soul.
Ndipo awonso ali malo opumirapo amoyo.
It's a starting part.
Hapo ndipo malo poyambira.
It's the crowning of our consolation.
Hapo ndipo chimage pachitonthozo chathu.
And when we see that he rose from the dead, it places us with the gospel armor at the battlefront to take the place to fight.
Ndipo pamene ife tikuona kuti iye anauka kwa kufa, izo zimariga ife ndi zida za uthenga kutsogolo kwa nkhondo, kukatenga malo, kukamenya.
For we know, he said, he that will lose his life for my sake shall find it again.
Pakuti ife rikudziwa iye anati, iye amene adzataya moyo wake chifukwa cha ine, adzaupeza iwo kachiwiri.
I think it's the great incarnation of the full gospel is the resurrection.
Ndipo ine ndikuganiza kuti ndichimake chachikulu cha uthenga wa thunthu ndicho chiukitsiro.
And its divine promises and the consolation that it gives those who are trusting in it.
Ndipo malonjezo ake auzimu ndichitonthozo chomwe icho chimapereka kwa iwo amene akudalira mwaicho.
For it promises the great union of our uniting together again.
Pakuti icho chimalonjeza chilumikizo chopambana chakulumikizana kwathu limodzi kachiwiri.
It promises the fading away of all sin.
Icho chimalonjeza ndipo kuzilala kwa machimo wonse.
It promises the fading away of all deformities.
Icho chimalonjeza kuzilala kwa kulumala konse.
All the sufferings that we have did in this, had to go through with in this life.
Kuvurika konse komwe ife tachita mmenemu, tinayenera kupyola nazo mumoyo uno.
It promises the banishing of it all.
Icho chinalonjeza ndipo kusapezeka kwa zake zonse.
It promises that even death will lose its hold and will rise in the likeness of Jesus.
Icho chimalonjeza kuti ngakhale imfa idzataya kufumbata kwake ndipo ife tidzauka mofanana ndi Yesu.
So in my opinion, the resurrection is the greatest of all the promises in the things of the scripture.
Kotero mamalingaliro anga chukisiro ndicho chopambana cha malonjezo onse muzinthu za malemba.
There's where it feels.
Apo ndipamene icho chinasindikiza.
In the last Easter when I was preaching on the five things of living, he loved me, dying, he saved me, buried, he carried my sins far away, but rising, he justified. Really forever.
Ndipo nthawi ya chiukisiro yapitayi pamene ine ndimalalikira pa zinthu zisanu za wamoyo, iye anandikonda ine, kufa iye anandipulumusa ine, kuyikidwa iye ananyamulira machimo anga kutali, koma kuwuka iye analungamisa mwaulere kwa nthawi zosatha.
That's the day for me. That great day of days.
Ilo ndi tsiku la ine, tsiku lopambana la masiku.
To see what it'll mean to all of us in the resurrection as we labor and wait for that blessed day of days.
Ndipo kuona chimene ilo litilidzata nthauze kwa ife tonse muchukisiro pamene ife tikukangalika ndi kuyembekezera tsiku la masiku lodalalo.
It gives us the promise that someday that these old weakening, feeble, gray-headed, broke-down mothers will be changed.
Icho chimalibasa ife lonjezo kuti tsiku lina kuti awa okalamba otamphamvu ofoka amuti waimvi azimayi owerama adzasinthika.
Not only will mother sit there by herself, but all of her family with her.
Osani kuti amayi adzangokhala pamenepo paokha koma onse mubanja lawo pali modzi nawo.
And what a day that will be.
Ndipo ilo lidzakhala tsiku lotani.
What a time it will be when we look upon the faces of those who we have loved so well.
Idzakhala nthawi yotani pamene ife tidzayangana pa nkhope za iwo amene ife tiwakonda bwino kwambiri.
What a difference on that morning when we shall see our loved ones and to watch what they'll be then.
Sikusiyana kwake mawa umenewo pamene ife tidzaone okondedwa athu ndi kuyangana chimene iwo adzakhaleno.
All the afflictions will be taken away.
Zopweteka zonse zidzachosedwa.
All the marrows of suffering will be done.
Zowawa zosokoneza zonse zidzathedwa.
No more pale cheeks of death.
Kulibenso masaya otumbululuka a imfa.
No more tears from the eyes.
Kulibenso misozi yochokera mmaso.
The resurrection promises all of this.
Malonjezo achukisiro onse a izi.
There'll be no more funerals.
Uko sikudzakhalanso maliro.
No more patting the baby on the cheek that's like a piece of stone. Where the undertaker has embalmed and pushed out and put paint on and so forth to look natural. It'll never be needed again there.
Kulibenso kusisita mwana patsaya amene ali ngati kachiduswa ka mwala kumene oyika maliro amalikonza thupi ndi kulitukumula ndi kulipaka utoto ndi zina zotero kuti lizioneka mwachilengedwe. Izo sizofunikanso kumeneko.
Then I think of when we see them standing yonder, our loved ones, our mothers, our kindreds, our friends.
Ndiye ine ndikuganiza zapamene ife tikuwaona iwo atayima kutsidyako okondedwa wathu amayi wathu abale wathu anzathu wonse.
And to see them in their immortal bodies, their celestial bodies.
Ndikuwaona iwo mumatupi awo osavunda matupi awo akumwamba.
Watching their character. Seeing how they conduct themselves with that sweetness and quietness. No more nervousness or frustrations.
Kuyangana khalidwe lawo, kuona momwe iwo akudzichitisira ndi kukoma uko ndi chifatso, kulibenso manjenje kapena zokwitsa.
To see him standing in the likeness of the Lord Jesus, that'll be a wonderful day.
Kuwaona iwo pamenepo atayima mofanana ndi Ambuye Yesu limenelo lidzakhala tsiku lodabwisa.
Each one of us in our minds are anticipating and longing for that hour of consolation when we meet them.
Ndipo aliyense wa ife mumalingaliro wathu ali woyembekezera ndi kukhumba ola limenelo lachitonthozo pamene ife tikukumana nawo.
Each one is thinking of their loved one, maybe their mother that's gone on.
Aliyense aganizira zokondedwa kwawo mwina mayi wawo amene watsogola kale.
What a day it'll be when you see her again.
Ndipo ilo lidzakhala tsiku lotani pamene inu mukuwaonanso iwo.
And to dad and to brother and to the, all the loved ones, what a day it will be.
Ndi kwa bambo, ndi kwa mbale, ndi kwa onse amene ali okondedwa ilo lidzakhala tsiku lotani.
I'm thinking too right now.
Ine ndikuganizana nenso pakali pano.
I'm thinking of my family. What it will mean for me at that day.
Ine ndikuganiza za banja langa. Chomwe ilo lidzatanthauze kwa ine pa tsiku limenelo.
I'm thinking that on that resurrection morning, Perhaps the first one who'll come to meet me will be my little Sharon.
Ine ndikuganiza kuti mawa wachukisiro meneo mwina oyamba adzabwera kudzakumana nane adzakhala mwana wanga Sharon.
No, she won't be shaking. That devil came into that place.
Hai, iye sadzakhala kunjenjemera. Ndielekeza meneo sangalowe kumalo ameneo.
No meningitis can ever touch that man.
Kulibe meningitis yomwe ingakhudze dziko limenelo.
She won't be waving goodbye to me.
Iye sadzandigwerezera dzanja kuti ndapita.
Those little blue eyes will be dancing as she throws her arms forth and screams, Daddy.
Tidza tatingono timaso ta blue. Tidzakhala tikuvina pamene iye akuponya mikono yake chotero nafula a Daddy.
I'll be glad to see her. To know she'll never die again. To know that it's all over. Why preach resurrection so hard?
Ine ndidzakhala wokondwa kumuona iye kudziwa kuti iye sadzakhozanso kufa kudziwa kuti zonse zatha limba kwambiri.
Then I'll see her mother, the mother of Billy, my boy.
Ndiye ine ndidzaona mai wake wa Billy mnyamata wanga.
And I have lots of memories right there that linger on.
Ndipo ine ndili ndizokumbukira zambiri pomwepa.
I remember when I was taking her up, or Mr. Combs up here was taking her to the last ride, and I was following her in a car.
Ine ndikukumbukira pamene ine ndinali kumutenga iye, kamena bambo Combs apa kuno, anali kumutenga iye kukamukweza kotsiriza, ndipo ine ndinali kumutsatira iye mugalimoto.
As we went down 7th Street right there, Billy, 18 months old.
Pamene ife tinapita kumusuko ku 7th Street komweko, Billy ali wa miezi kumi ndi isanu ndi itatu.
How did they bring him out to the street and let her see him?
Momwe iwo amakhoza kubwera naye ku nsewu ndi kumulola iye kuti amuone.
She'd lay him weep and look at her baby, but she couldn't get near him.
Ndipo iye amakhoza kugona na malira. Ndikuyangana pamwana wake. Koma samakhoza kufika moyandikira kwa iye.
And then on the road down, the undertaker come along and went down the 7th Street.
Ndiyeno popita ku nsewuko. Oika maliro anabwera napita ku 7th Street.
Mama here was taking care of him at the time.
Mai awa. Anali akumusamalira iye pa nthawiyo.
And he was standing out in the yard with a little bitty pair of short pants and a little red cap pulled sideways on his head.
Ndipo iye anali atayima kunja pabwalo, atavala kakabudula kakang'ono, ndi kakapusi kofira, atakakokera cha mbali pamutu wake.
And with that mother laying on that cop in the back of that ambulance watching me. When she's seen her baby standing in the yard knowing she's taken her final ride.
Ndipo pamene mai wakeyo haragona pa machiraja mbuyo mwa ambulasiyo aku ndipenyesesa ine pamene iye amamuona mwana wake atayima mubwalo kudziwa kuti iye akukakwela kotsiriza.
She raised from the cot and screamed and threw out her bony hands. Embrace her baby in the yard. But she couldn't have it.
Iye anadzuka pa machira nafula ndi kutambasula manja ake owonda kuti amukumbatire mwana wake mubwalo koma sakanakhoza kumutenga iye.
Oh, it'll be a joy to see her on that day.
Oh, tidzakhala chimwemwe kumuona iye tsiku limenelo.
No, she won't have bony hands. Neither will them cheeks be sunk in.
Ai, iye sadzakhala ndi manja owonda. Ngakhalenso masaya ake sadzalowa mkati.
But she'll stand in the celestial beauty of a queen of heaven, her mother.
Koma iye adzayima mwakukongola kwa mwamba, kwa mfumukazi ya kumwamba ndi kwa mai.
Her black eyes as black as raven's wings will be dancing with joy.
maso ake akuda akuda ngati mapiko akwangwala adzakhala kuvina ndi chimwemwe.
She will be all stooped over where that devil of TB will never enter that land.
Yes, adzakhala wowela makonse pomwe ndiyelekezuyo wa TB sadzalowaso mu dziko limenelo.
But immortal will stand in his likeness.
Koma wopanda chivundi adzayima mwakufanana ndi iye.
I suppose then next coming to meet me will be Edward, who we called Humpy for a short name.
Ine ndikuyembekeza ndiye wotsatira kudzakomana nane adzakhala Edward. Amene ife tinkamutcha Hampe mwa dzina la chidule.
He was the first of the big nine-link chain of the Branham family.
Iye anali woyamba pa kulumikizana kusanu ndi kunayi kwa unyolo wa banja la Abraham.
He was the first link to break, the one next to me.
Iye anali mfundo yoyamba kuduka amene anandiponda ine.
I'll see Edward come running to me.
Ine ndidzamuona Edward akubwera chothamanga kwa ine.
Yet he died as a boy, 19 years old.
Komabe iye anamwalira ali mnyamata wa zaka 10 ndi 5.
And when I take him by his hand, I'm sure we'll have lots of things to talk about. A boyhood, because we were chums, we stuck together.
Ndipo pamene ine ndidzamugwira iye dzanja lake, ine ndikutsimikiza ife tidzakhala ndi zinthu zambiri zoti tikambirane zachinyamata, chifukwa ife tinali wokondana, ife timamatirana limodzi.
He let me wear his suit and things like real brothers did. It'll be a pleasure to see him again.
Iye amandilola ine kuvala suti yake ndi zinthu monga abale weni wena machitira. Chizakhala chokondweletsa kumuonanso iye.
Now hear him say something like this. Did you get my word, Bill?
Ndipo ine ndidzamumva iye akunena china chake motere. Kodi iwe unamva mawu anga, Bile?
You were working on a cattle ranch at the time of my going from the earth. But in the hospital, I sent word back, tell Bill everything's all right.
Iwe unali ukugwira ntchito koweta ng'ombe pa nthawi ya kuchoka kwanga kwa padziko. Koma muchipatala ine ndinatumiza mawu, kamuuzeni Bill zonse zili bwino.
I'll be glad to say yes, I got your word out on the prairie.
Ine ndidzakhala wokondwa kuti inde. Ine ndinalandira mawu ako kuja kudambo.
Then I suppose next shall come my dad. He was the next link to go.
Ndiye ine ndimayelekeza motsatira adzabwera bambo wanga. Iwe anali mfundo yotsatira kuduka.
No, I think Charles is the next link. A younger brother.
Ndipo ine ndikuganiza Charles anali mfundo yotsatira. Ng'ono wanga wina.
He had an automobile accident when just a little boy.
Iye anachita ngozi ya galimoto pamene anali mnyamata wa ng'ono chabe.
He always drug his right leg as he walked.
Iye nthawi zonse ankakoka mwendo wake wakumanja pamene iye ankayenda.
But you know what I see him, he won't be dragging that leg.
Koma inu mukudziwa pamene ine ndidzamuona iye, iye sadzakhala kukokaso mwendo umenewo.
It'll be all done away with. Stand in the splendor of a young man.
Zimenezo zidzakhala tidasiyana nazo. Adzayima mwakukongola kwa unyamara wa ng'ono.
And he'll say to me something like this as he smiles.
Ndipo iye adzanena kwa ine china chake monga izi pamene iye akumwetulira.
He'll say, yes, Bill, there's no accidents up here.
Iye adzati, inde Bill, kulibe ngozi kumwamba kuno.
And I remember the night before I was taken in the automobile accident. You talked to me standing in the little archway of our little humble home, and I'm looking on the top of it right now.
Ndipo ine ndikukumbukira usiku uja, ine ndisanatengedwe mu ngozi ya galimoto. Iwe unalangula kwa ine utayima mu mpita wa mukanyumba kathu kosauka. Ndipo ine ndikuyangana pamwamba pake tsopano lino.
You talked to me about the Lord just a few hours before going, and you were in the pulpit preaching when I left.
Iwe unalangula kwa ine zambuye. Maora ochepa ndi sana choke. Ndipo iwe unalipa gome ukulalikira pamene ine ndi nkachoka.
Then will come dad.
Ndiye adzabwela adadi.
Oh, I can see.
Oh, ine ndi dzawaona iwo.
Though he give me many hard whippings, just exactly what I needed.
Ngakhale iwo anandipasa ine zikwapu zowa zambiri. Zoma ine ndinachita kuziputa.
But I'll see that shock of black wavy hair, more brilliant than ever that day.
Koma ina ndi dzana mulu watsitsila kudalo gwedezeka, lokongola kwambiri kuposa kale pa tsiku limenelo.
And he'll look at me and say, my boy, you know, daddy will never get up from the table here any more hungry to let his children eat. For here we have plenty. There's never a want here.
Ndipo iwo adzayangʼana pa ine ndi kuti nyamata wanga iwo ukudziwa adati sazayimirira kuchokanso pa tebulo kuno ayiso anjala kulola anake kuti adye pakuti kuno ife tili nazo zambiri kulibe zakusowa kuno.
See when he would work and at 50 or 75 cents a day and then get up from the table so the children could eat. Go back to work again.
Kuwaona iwo pamene amakhoza kugwira ntchito ndipo akulandira 50 cents kapena 75 cents pa tsiku. Ndiyeno kumachoka pa tebulo kuti wana akhoze kudya nkubwelera kukagwiranso ntchito. Ndipo iwo ankagwira ntchito molimbika mpaka mala yawo amawauka ndi dzuwa pa msana pawo ndipo mayi amango wadula ndi scissors.
I'll hear him say something like this.
Ine ndikukhoza kuwamva iwo akunena china chake motere.
Bill, you remember that night you and Brother George come to pray for me when I was going?
Iwe ukukumbukira usiku uja iwe ndi mbale George munabwera kuzandipembera ine pamene ine ndinali kupita.
You know, I told Mama that there were two white angels standing at the bed and a red angel at the foot.
Iwe ukudziwa ine ndinawuza mama kuti panali angelo oyera awiri atayima pakama ndi ngelo ofira kumapazi.
And the red angel was trying to get me. But the white angel stood between. They finally packed me home.
Ndipo ngelo ofirayo amayesese kunditenga ine. Koma ngelo oyera anayima pakati. Iwo posiriza ananditengera ine kwathu.
Then also the next in the link to go, or did go, come Howard.
Ndiye winanso wotsatira kupita mufundozo kapena amene anapita adzabwera Howard.
I'll see Howard as we chum together across the lands everywhere, called to be a minister, great personality, but his associates kept him back.
Ine ndidzamuona Howard monga ife tinkakonderana limodzi kupita kumayiko kulikonse. Woyitanidwa kudzakhala mtumiki umunthu wopambana koma woyanjana nawo ankamubwezera iye mbuyo.
Last talk that I had with him, he said, when I go, Bill,
kulangulana kotsiriza kumene ine ndinali nako ndiye iye anati pamene ine ndipita Bill,
but I saw him going by a vision about 4 years before he went.
Ine ndinamuona iye akupita mwamasomphenya pafupi zaka zinayi iye asanapite.
Told him I seen Pop mark his grave and say that was the next.
Ndinamuza iye kuti ine ndinaona Pop akulemba manda ake nati amenewo anali otsatira ake.
And he said there's one thing I want you to do for me.
Ndipo iye anati pali chinthu chimodzi ine ndikufuna iwe undichitire ine.
He said I've muddled up my life, I've been married and everything. I don't know what's happened.
Iye anati ine ndayipisa moyo wanga ine ndakhala ndikungokwatira ndi chilichonse ine sindikudziwa chimene chachitika.
I said, do you believe him, Howard?
Ine ndinati kodi ukumukhulupirira iye Howard?
He said, with all that's in me, I believe him.
Iye anati ndi zonse zimene zili mwa ine ndimamukhulupirira iye.
About two or three days before he left, he made his peace with God, with Brother Neville and them there.
Mwapafupi masiku awiri kapena atatu iye asanachoke iye anapanga mtendere wake ndi Mulungu limozi ndi mbale nevo ndi ena pamenepo.
He said there's one thing I want you to do. When I go, Bill, have him to sing for me. He'll understand and say, well done.
Ndipo iye anati pali zinthu chimozi ndikufuna inu muchite pamene ine ndipita, Bill. Udzawaimbise kwa ine. Iye adzamvesa nati wachita bwino.
I believe before I shake Howard's hand, I'll hear him stop and look at me and say, Bill, he understood.
Ine ndikukhupira. Ine ndisanagwirane chanza ndi Howard. Ine ndidzamumva iye akuima nayangana pa ine nati, Bill, iye anamvetsa.
After that will come Brother Seward, Brother Frank Broy, Brother George Deart.
Zidata zimenezo kudzabwela mbale Seward, mbale Frank Broy, mbale George Deart.
Oh, the resurrection means a lot to me.
Oh, chiukisiro chikutanthauza zambiri kwa ine.
I'm anticipating on that great crowning hour.
Ine ndikuyembekezera pa korona wopambana wa oralo.
And as the light begins to spread, we'll know as we're knowing.
Ndipo pamene kuwala kukuyamba kufalikira, tidzadziwa momwe tikudziwikira.
We'll understand and we'll remember our acquaintances and the ones that's been there.
Ife tidzamvesa, ndipo tidzakumbukira omwe tinkayanjana nawo ndiya amene akhala ali kumeneko.
And many, there'll be many there that we didn't even think would be there.
Ndipo ambiri kudzakhala ambiri kumeneko amene ife sinkaganiza konse kuti adzakhalapo uko.
For you know, it's at that time that I believe that the bread that we have cast upon the human troubled waters will return to us on that day.
Paulinu mukudziwa ndipa nthawi imeneyo imene ine ndikukhulupirira kuti mkate umene ife tautayira pa wanthu madzi ovundulidwa udzabwelera kwa ife pa tsiku limenelo.
When we see the effects of our testimony on people that we didn't understand their action towards it will probably be there.
Pamene ife tikuona zomwe umboni wathu unachita pa wanthu amene ife sitinamvese machitidwe awo kwa icho adzakhala mwina kumeneko.
What a day that will be.
Ndi tsiku lodani lidzakhale limenelo.
And then also the seeds that we sowed, not even thinking at what they would do, but here they are.
Ndiyeno aponso mbewu zomwe ife tinazidzala mosaganizira ngakhale kuti chimene iwo akanadzachita koma kuno iwo alipo.
They brought forth precious fruits and we'll see them on that day. The wayward loved ones and relatives.
Iwo anabala zipaso zofunika. Ndipo ife tidzawaona iwo pa tsiku limenelo. Okondedwa ena ambali ndi abale.
Now think of the thousands that I've seen converted, yes, into the millions now going. And what their ministry was.
Ndipo ine ndikuganiza za zikwi zimene ine ndaziona zikutembenuka. Inde mpaka mamiliyoni tsopano kupita ndi chomwe utumiki wawo unali.
Oh, it'll take more than a resurrection. It'll take up eternity to go around shaking hands and finding out things that I don't know now.
Oh, zidzalenga choposa chiukisiro. Zidzalenga muyaya kupita mozungulira kugwirana chanza ndi kupeza zinthu zimene ine sindikuzidziwa tsopano.
There will be those old gray-headed mothers that you're wearing those white flowers for today. They'll see you and they'll be beautiful.
Kumeneko kudzakhala amayi amitu ya imvi. Amene inu mukuwavalira maluwa oyela amene olelo. Amene adzakuona inu ndipo iwo adzakhala okongola.
Not represented by a pot of flowers or some picture of an old gray-headed person.
Osati kuyimiriridwa ndi mphika wa maluwa kapena chithunzi china cha munthu wokalamba wa mutu wa imvi.
But in the likeness and beauty of the resurrection, they'll stand in the likeness of Christ. Their celestial bodies, young
Koma mwakufanana ndi kukongola kwa chiukisiro. Iwo adzaima mofanana ndi Kristu. Matupi awo akumwamba angono ndi okongola kosatha.
Sure, that's the Mother's Day that I'm weaving.
Zedi, uwo ndiwo mpumulo. Ilo ndilo tsiku la anakubala limene ine ndikuliyembekezera.
That's the coronation.
Uko ndiko kuvala kolona.
Not the coronation on the lapel, but the coronation of the soul. For God has changed her.
Osali duwa lapa chigube, koma kuvala kolona kwa moyo. Pakuti Mulungu wamusintha iye.
I'll think of my own mother. Old and feeble and shaking with palsy. She'll not be doing that day. It'll be different.
Ine ndi kuganizira za mayi anga okalamba. Okalamba ndi ofoka. Ndipo akugwedezeka ndi manjenje. Iwo sadzamachita zimenezo tsiku limenelo. Zidzakhala zosiyana pamenepo.
That great light begins to spread. All as we begin to look around. And the great circle will be getting greater and greater and greater.
Ndipo kuwala kwakukulu kukuyamba kufalikira. Pamene ife tikuyamba kuyangana pozungulira ndipo bwalo lalikulu lidzakhala likukulira ndi kukulira ndi kukulira.
It's all just reflecting the approach of Jesus.
Izo zonse zikungonetsera kuyandikira kwa Yesu.
And after a while, as the song says, and I shall see Jesus at last.
Ndipo panapita kanthawi monga nyimbo inanena ndipo ine ndidzamuona Yesu potsiriza.
He will be waiting for me. Jesus so kind and true. On his beautiful throne he'll welcome me home after this day is through.
Iye adzakhala kundiyembekezera ine, Yesu wachifundo kwambiri ndi woona. Pampando wake wachifumu wokongola, iye adzandilandira ine kwathu tsiku ili litapyola kale.
And as we see him, and we will not be as we are now.
Ndiye pamene ife tikumuona iye, ndipo ife sidzakhala monga momwe tilili tsopano.
We'll know how to love him more.
Ife tidzadziwa momwe tingamukondele iye kwambiri.
We'll not stand back with a little fear because we'll be like him.
Ife sidzayima kumbuyo ndi mantha pang'ono chifukwa ife tidzafanana naye.
He'll be more of a relative to us than he is now.
Chabwino, iye adzakhala woposa mbale kwa ife, kuposa momwe iye alili tsopano.
We'll understand him better because we're so far away in the mortal bodies, then we'll have a body like his glorious body.
Ife tidzamumvesa iye bwino, chifukwa ife tili kutali kwambiri, mumatupi achivundi, apo ife tidzakhala ndi thupi monga thupi lake la ulemerero.
We'll know how to worship him.
Ife tidzadziwa momwe tingamupembezere iye.
And when we see what the presence of his being has done to us, changed us, the old, that young, all the deformed straightened out.
Ndipo pamene ife tikuona chomwe kukhalapo kwa thundu lake kwachita kwa ife, kutisintha ife, wokalamba kukhalanso wang'ono, onse opunduka kuwongoledwa.
Oh, we'll understand him. Why his power healed us.
Oh, if any zamvet sabamenepo, chifwaji menem pamuya again at the sira ife.
The questions that spin in our minds. How can he do it? What would this?
Mafunso amena kala mumalingaliro atu. Iye anga chichite motanish. Iji chinga chile chiani.
Somehow mysteriously they'll all fade away.
Mwina mwake majinsisi iwo sadzateratu.
The knots that's been tied in the back of our minds. Will it be this? How could it be?
Mfundo zimene zamangidwa kumbuyo kwa malingaliro athu. Kodi zidzakhala izi? Zingadzakhale modani izo?
Somehow another majestic fingers will just untangle, unravel those knots and will all fade into the one big crown of love.
Mwina mwake kapena wina. zala za ufumu zidzango chosa zomangirizika kumasula mfundo zimenezo ndipo izo zose zidzazilalira mukolona mmozi wankulu wa chikondi.
Then we shall see him.
Ndiye ife tidzamuona iye.
Then we shall be like him.
Ndiye ife tidzafanana naye.
Then we shall worship him.
Ndiye ife tidzamupembeza iye.
Then we shall see mother as God wants her.
Ndiye ife tidzaona mai mumwe Mulungu amawafunira iwo.
Mother would not be complete there without her family.
Mai sakanakhala wokwanira kumeneko popanda banja lake.
Because the greatest time of all of her life is to see the children around the table and all of them healthy and happy.
Poti nthawi yopambana ya moyo wake wonse ndikuona ana atazungulira tebulo ndi onse iwo ali athanzi ndi okondwa.
And to see her pour the coffee or whatever she does and fix the supper and her and dad sit down. Well, that's the happiest time of mama's life. See her kid is all at home.
Ndi kuona iye akuthira coffee. Kapena chilichonse chomwe iye amachita nakonza chakudya cha madzulo ndipo iye ndi adada atakhala pansi bwanji imeneyo ndiyo nthawi yokondwetsetsa mu moyo wa mami kuona ana ake onse ali ku nyumba.
Don't be missing that day.
Tsopano musaphonye musazakhale mukusowa tsiku limenelo.
Let the great chain of your family be hooked together link by link.
Lolani unyolo wopambana wa banja lanu ukhale wolumikizana limozi mfundo ndi mfundo.
Let her spoke be in the wheel.
Lolani spoko iliyonse ikhale mugudumu.
Then when we sat down with our families and groups across the canopies of eternity, what a day that will be.
Ndiye pamene ife tikhala pansi ndi mabanja athu ndi magulu ponse ponse kumadenga muyaya. Lidzakhala tsiku lotani limenelo.
Then we'll understand.
Ndiye ife tidzamvetsa.
It was him who promised this in Revelation 1 where it said that a sharp two-edged sword went out of his mouth.
Anali iye amene analonjeza ichi muchivumbuluso 1 pamene anati kuti lupanga lakuthwa konse konse linatuluka mkamwa mwake.
This called the word of God.
Iye anali kutchedwa mawa a Mulungu.
And it was from that same lips that said, I am he that is alive, that was dead, and I'm alive forevermore.
Ndipo zinali kuchokera mu milomo yomweyo, kuti anati, ine ndine iye amene ali moyo, amene anali wakufa, ndipo ine ndili wa moyo kosatha.
From those same lips in St. John 6:30, it says this, that I'll lose nothing. Amen. But I'll raise it up again at the last days.
Kuchokera mu milomo yomweyo mu Yohane woyela 6:30 akunena ichi kuti ine sindidzataya kanthu koma ine ndidzalukisanso ilo mu masiku otsiriza.
This him that made the promise, those same precious lips.
Anali iye amene anapanga lonjezo milomo yofunika yomweyo.
He's the one who saves us, who heals us, who redeemed us, and who will raise us up at the last day.
Iye ali mmodzi amene amatipulumusa ife, amene amatichiza ife, amene anatiwombola ife, ndi amene adzatiukitsa ife pa tsiku lotsirizalo.
If you are that little weak link that has separated this great family reunion at that day, may the God of heaven this morning somehow in a mysterious way unravel those little knots that's tied in your mind and reveal to you the love that he has for you. May you come sweetly to serve him.
Ngati inu muli mfundo ya ing'ono yofoka imene yalekanisa chilumikizano chachikulu cha banja ichi pa tsiku limenelo, Mulungu wakumwamba mmawa uno, mwina mwake mwa njira ya chinsinsi, amasule mfundo za zing'ono izi zimene zamangidwa mmalingaliro anu. Ndikuulula kwa inu chikondi chimene iye ali nacho kwa inu, ndipo mukhoze inu kubwera mokoma kudzamutumikira iye.
While we think on these things, let us pray.
Pamene ife tikuganiza za zinthu izi, tiyeni tipemphere.
Just before we pray and you have your heads bowed, I'm going to ask you.
Ife tisana bemphere kumene ndipo inu mweramise mitu yanu ine ndikufunsani.
Would you like to on this Mother's Day to rededicate your lives anew to him, looking forward for that resurrection?
Kodi inu mungakonde kuti pa tsiku ili la anakubala kuti muiperekenso miyo yanu mwatsopano kwa iye kuyanganira mtsogolo kuchiukitsiro chimenecho?
Would you raise your hands to him all everyone? God bless you.
Kodi mungakweze manjanu kwa iye pamene aliyense Mulungu akudalitseni inu?
Would there be a sinner who's present now would say, oh God, I've not yet hooked myself into that link.
Kodi banga kale wochi mwamene alipano sobano akoza unina, oh Mulungu, ine sindina dzirumikize nao mufundo imeneyo.
I am the missing one that would be not there when Mother goes to looking around through glory.
Ine ndine wosowayo amene sadzakhala apo kumeneko pamene mayi akunka namakayang'ana ponse ponse mu ulemerero.
I'll not be there. For I've never yet made my peace with God. I have not the hope of eternal life in me. But today I want to do that.
Ine sindidzakhala apo kumeneko pakuti ine sindinapange konse mtendere wanga ndi Mulungu. Ine ndilibe chiyembekezero cha moyo wa muyaya mwa ine. Koma lero ine ndikufuna kuchita zimenezo.
Would you raise your hand and say, pray for me, Brother Branham, at this time. I want to be remembered in prayer, for I have loved ones across the sea of life, and I want to meet them. Raise your hand.
Kodi mungakweze dzanja lanu kunena mundipempherere ine mbale Branham panthawi. Ine ndikufuna kukumbukiridwa mupemphero pakuti ine ndili nawo okondedwa pa tsidya la nyanja, nyanja ya moyo, ndipo ine ndikufuna kukakumana nawo. Kwezani manja anu.
For someone who's backslidden would want to come back on this day and say, Lord, I'll reconsecrate myself again to you, coming to renew my covenant with you. Would you raise your hand?
Kapena wina waka amene wabwelera mbuyo ndipo akufuna kubweranso pa tsiku ili ndikuti ambuye ine ndikudziperekanso ndekha kachiwiri kwa inu kubwera kudzakonzanso pangano langa ndi inu kodi inu mungakweze manja anu?
Our Heavenly Father, as it is drawing, this day will make one day closer to that great event.
Arare wathu akumwamba, monga zikuyandikira tsiku ili lidzapanga tsiku limodzi kuyandikira kuzochitika zopambanazo.
And we have just been forced each year to see this represented.
Ndipo ife tachita kungokakamizidwa chaka chilichonse kuti tione ichi chikuyimiridwa.
As the people used to go up to Jerusalem on the day of Pentecost and for the cleansing of the tabernacle and the sanctuary and the offering of the sin offering.
Monga anthu anazoyerera kupita ku Yerusalemu pa tsiku la Pentekoste ndipo mwakuyeretsa kwa kachisindiringa ndi kupeleka kwa nsembe ya tchimo.
Each year they was reminded when that lamb died out there that there had come a time that the Lamb of God would die to divorce sin.
Chaka chilichonse iwo amakumbutsidwa pamene mwana wankhosa amafa kunja kuja kuli kudzabwera nthawi yakuti mwana wankhosa wa Mulungu akanadzafa kulekana nalo tchimo.
Each time that little fellow bladed and the blood sprinkled over their hands, they was reminded that there'd be a time when there would be the Lamb of God.
Nthawi iliyonse kamwanako kankaphipha ndipo magazi nkumamwazikira mʼmanja awo iwo ankakumbutsidwa kuti kudzakhala nthawi pamene adzakhalapo mwana wankhosa wa Mulungu amene angadzafule elilama elilama pa mtanda.
I pray God that as we look today and see that a few weeks ago before leaving in your service for California, this Indiana lay bare and dead and there was no life. Ine ndikupemphera Mulungu kuti monga ife tikuyang'ana lero ndi kuona zimenezo, milungu ingapo yapitayi ndisanachoke mu msonkhano wanu wa ku California, Indiana. Uyu anagona wopanda kanthu ndi wakufa, ndipo kunalibe moyo kukhala ngati.
The flowers that died last fall, the leaves that got off the trees, and the sap in the trees had gone to the roots, and everything was dead.
Maluwa amene anafa nyengo yolakatisa masamba yapitayi, masamba analakatika mu mitengo, ndipo zakudya za mitengo zinali zitapita ku mizu, ndipo chilichonse chinali chakufa.
But there was a season when the sun began to shine in a different way.
Koma kunali nyengo pamene dzuwa linayamba kuwala mwanjira yosiyana.
The same sun that had shined through the winter, but the elements had changed. And it shined differently.
Dzuwa lomwelo limene linali kuwala kupyola mudzinja, koma mphamvu zinasintha, ndipo linawala mosiyana.
And by the shining of the sun with the elements, life sprung up everywhere.
Ndipo mwakuwala kwa dzuwa pali mozi ndi mphamvu, moyo unatulukiranso paliponse.
The leaves come back to the trees.
Masamba kubwereranso ku mitengo.
The life that had left the leaf, and the leaf dropped off, but the life went in the ground. It came back in new beauty, in the splendor of youth.
Masamba, moyo umene unasia tsamba, ndipo tsamba linatotokapo, koma moyo wo unapita munthaka, iwo unabwereranso mwakukongola kwatsopano, mwaubwino wa unyamata.
The flower that had given up its fragrance, that had given up its radiant beauty, and had fallen into the earth, burst forth again in its youth with a new fragrance.
Duwa lomwe linasiya zake kununkhira kwake, limene linasiya kukongola kwake kowala, niligwera munthaka, kubadwa, kutulukira kachiwiri mu nyamata wake, ndi kununkhira kwatsopano.
What are we reminded of, Lord, at these hours?
Kodi ife tikukumbusidwa zachiyana, Ambuye, pa maora awa?
And the world we come from a bleak, bladed desert unto a paradise.
Ndipo dziko kusandulika kuchokera mwachipululu chosawala cholira kukhala paradizo wakukongola.
And the bees and the birds singing, everything lighthearted in the trees, frolicking in the winds of the warm spring breeze.
Ndipo ndi njuchi ndi mbalame kumayimba ndi chilichonse mwa mtima wopepuka, ndipo mitengo kunyadira mu mphepo zaka chiyeziyezi kofunda kanyengo yakuphukira.
Warmth and joy was on the earth again because of the sun, S-U-N.
Kufunda ndi chimwemwe zinali pa dziko kachiwiri chifukwa cha dzuwa, S-U-N.
But someday the S-O-N is coming with healing in his wings.
Koma tsiku lina S-O-N akudza ndi machiriso mu mapiko ake.
Those little lives that's hid like the sap in the tree in the ground, like the life that's in the seed of the flower, it'll bring it forth to newness again, never to fade.
Ndipo miyo ya ingono iyo yomwe yabisika monga zakudya za mu mitengo munthaka, mongamo moyo womwe uli mbewu ya duwa, iye adzaubweresa iwo mwatsopanonso osadzaziraranso.
Oh, how we thank you for this.
Oh, momwe ife tikukuthokozerani inu pa ichi.
And there was many, many hands that went up this morning, for they know that beyond the veil there's something.
Ndipo panali ambiri, manja ambiri amene anakwera mwamba mawa uno, pakuti iwo akudziwa kuti kuseri kwa chophimba uko kuli china chake.
They long to see mother, they long to see their loved ones and their acquaintance and find out all these mysteries, how they come here and down through the time. It all lays behind the hidden veil.
Iwa kukumba kudzawaona mai. Iwa kukumba kudzawaona ukondedwa wawo ndiwo yanjana nawo. Ndikudzazindikira zinsisi zonsezi momwe iwo anadzera kuno ndikupiola munthawi zonse zagona kuseri kwa chophimba chobisika ndipo tsiku lina inu mukubwera. Ndipo iwo akweza manja awo iwo akufuna kutsimikiza Ambuye.
So am I.
Now help us, Lord.
Renew our faith and our strength.
So bano titanizeni fambuye. Konzanisa chikubiyo chathu ndi mphamvu zathu.
And as we feel the approaching of the Lord.
Ndipo pamene ife tikumverera kuyandikira kwa Ambuye.
As the last 40 years that broke forth a new Pentecost upon the earth.
Ndipo zaka makumi anayi zapitazo kunafalikira Pentecost watsopano pansi pano.
The Spirit began to reveal things.
Mzimu kuyamba kuulula zinthu.
And here we are at the last sign just before the coming.
Ndipo pano ife tiri pachizindikiro chotsiriza kusanafike kumene kudzako.
We know the approaching of the Lord is close.
Ife tikudziwa kuyandikira kwa Ambuye kwafupikira.
And we see the sick being made well from their sickness, which has been mysterious to the world for 2,000 years since the apostles.
Ndipo ife tikuona odwala kupangidwa kukhala bwino kuchokera ku matenda awo chimene chakhala chachinsinsi kwa dziko kwa zaka zikwi ziwiri chichokere atumwi.
But here it is appearing again. Prophets are rising. Angels are appearing. Signs and wonders.
Koma pano izo zikuonekeranso. Aneneri auka. Angelo akuonekera. Zizindikiro ndizo zizwisa.
What is it? The resurrection's drawing nigh. The S-O-N is coming.
Ndi chiyani icho chiukisiro chikuyandikira pafupi. M-U-E-R-N-R akubwera.
Let us be ready, Lord.
Tiloleni ife tikhale okonzekera Ambuye.
Let us embrace every divine promise.
Tiloleni tikumbatire lonjezo la uzimu lililonse.
Don't think about these little knots that's been accumulated by science and so forth that it can't happen. Let them begin to unravel this morning by the immortal faith.
Musaganizire mfundo zazingono zimene zakundikidwa ndi science ndi zina zotero kuti izi sizingachitike. Lekani izo ziyambe kumasuka mmawa uno mopanda chivundi.
As it vibrates across the words of God's Bible like a well-tuned instrument to sing the rhythm, I am he that was dead and is alive forevermore.
Pamene iye akumveketsa mawu a Bible la Mulungu monga choimbira chochunidwa bwino kuti chihimbe nthetenya, ine ndine iye amene anali wakufa ndipo ali wamoyo kwa nthawi zochuluka.
A little while and the world sees me no more, yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world.
Kanthawi kochepa ndipo dziko sizandionanso ine. Komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mwa inu mpaka mapeto a dziko.
And it shall come to pass in the last days, saith God, thou pour out my spirit upon all flesh.
Ndipo zidzachitika mu masiku otsiriza atero Mulungu, pakuti ine ndidzasanulira mzimu wanga pa matupi onse.
Signs and wonders. The old man will dream dreams and the young man shall see visions.
Zizindikiro ndizo zizwisa. Akulu adzalota maloto. Ndipo anyamata adzaona masomphenya.
The sign of the latter rain and the end time.
Chizindikiro cha mvula ya masika ndi nthawi yosiza.
Let it be felt among us this morning, Lord, and may our faith be secured. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Iloleni iyo timverere pakati pathu mawa uno ambuye ndipo chikhulupiriro chathu chitakhala chotetezedwa pakuti tikupempha izi mu dzina la Yesu amen.